you care, like you care, like you care.
Mdomo kwenye shirt, nina uhakika ile marashi siyo yake. Bado yuaja kwangu kitandane, akitaka tuba nane. Risiti kila kitu mbili, hamejaa maalama kwenye mwili. Bado yuaja kwangu kitandane, akitaka tuba nane. Anamlale, anamlala, na siyo siri, siyo habari. Anamlale, anamlala, wala fichi, siyo habari. Niliambiwa kupenzae, atakuchiti hadharani. Niliambiwa kupenzae, atakustiri hadharani. Jaribu kundanganya kama wanijale, kama wanijale. Jaribu kundanganya kama wanijale, kama wanijale. Jale, 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 jale. Jale, 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 jale.
Like you care, like you care, like you care. Like you care, like you care, like you care.
Hata saile sidanganyu, nasema mina danganya. Utasikizaje masikio yako shaziba na macho yako yanaona vitu na kuna kitu nafanya. Hapo ndo tumefika na kuongelesha nkiona unaona niko guilty ya imata kitu ntasema. Tanya roo inaumizwa, nasikia wivu nkiona wale wanapendana bila kushukushuku sana.
Bila inafaa,
bila unatakufanya fanya leo leo kana panda cheo cheo npande kana shuka basi nianze kutafuta stage ya mai. Yeah, jifanye kauna care pia utaniamini wane vile na kuchange ya mai.
Jaribu kundanganya kama wanijale, kama wanijale. Jaribu kundanganya kama wanijale, kama wanijale. Anamlale, anamlala, na siyo siri,
siyo habari.
Anamlale, anamlala, wala fichi,
siyo habari.
Jaribu kundanganya kama wanijale.